Busy akutimi the collab pole bona le kochi with Chandalama Nev Joland Glasski Mulilo
Kunatwishile na filila kububwa Wilashipula pole kububwa Lelo kukolo shampaka kawa walimbita waishiba mwana bossi ni boss
Zedwap.com
Sivuka, doba komika kaya lisivika Nifuwa wa shimika, na umwana liasa tuwa mutu shimika Bossi ni boss
Ifili mbanga fiari lando naika Shilete mupepi shoshona ule Shipenda nelo muise wanga Tulimfumusha kukavanga Mwana boss ndekweva ni boss Tetu utarike boss Sesho tufitala tuwa bossi Ukweti hapa e boss Bossi ni boss leko kuisuka Hai suka suka fya ipuka Alenji pusha na makwesheni Adabwa shkwete na ansa Kumyesu tatulala soba No wanda chisongu chichari lila Nde kweba toba na mabose zinga Vafika nde kweba bonse nizi PC the collabo
Bossi
Konkiri
Bossi ni boss
Loja legendi
Bossi
Commander Simi
Bossi ni boss Kuna tuishile na filila kububwa Wilashi pula pole kububwa Lelo kukolo shampaka kawa walimbite waishiba Mwana bossi ni boss Mwana bossi ni boss Bossi ni boss
Mwanene sivuka Tuwaba komika kaya lisivika Nifuwa wa shimika Taumwana liasa tuwa mutu shimika
Bossi ni boss
Ifili mbanga fiari lando naika Shilete mupepi shoshona ule Shipenda nelo muise wanga Tulimfumusha kukavanga Mwana boss ndekweva ni boss Tetu utarike boss Sesho tufitala tuwa bossi Ukweti hapa e boss
Buka tushana la bossi ni boss Kunonga chali la danu wana boss Kalumaka kwena na njezesha Bossi ni boss
Kata ukwete GP so sere Tuarivana boss Upeda lolos
Kuna tuishile na filila kububwa Wilashi pula pole kububwa Lelo kukolo shampaka kawa walimbite waishiba Mwana bossi ni boss Mwana bossi ni boss Bossi ni boss
Mwanene sivuka Tuwaba komika kaya lisivika Nifuwa wa shimika Taumwana liasa tuwa mutu shimika
Bossi ni boss
Ifili mbanga fiari lando naika Shilete mupepi shoshona ule Shipenda nelo muise wanga Tulimfumusha kukavanga Mwana boss ndekweva ni boss Tetu utarike boss Sesho tufitala tuwa bossi Ukweti hapa e boss
Hey, wishu na mwana ni chino ni yang Pango kubara mika peno ni yang Wishu na mwana ni wabos
yang
Kakukula lete kofimos
yang
Nitekete kunwa mokato
yang
Bambusi sansa pofistos
yang
Nirimbana filati kankulu
yang
Kwela kubatu ifuena tu
yang
Ipisi kola pona rejitari
yang
Charuwa nishamuite kotokutari
yang
Shile na filila kububwa Wilashi pula pole kububwa Lelo kukolo shampaka kawa walimbite waishiba Mwana bossi ni boss
Zedwap.com
Mwana bossi ni boss Bossi ni boss
Mwanene sivuka Tuwaba komika kaya lisivika Nifuwa wa shimika Taumwana liasa tuwa mutu shimika
Bossi ni boss
Ifili mbanga fiari lando naika Shilete mupepi shoshona ule Shipenda nelo muise wanga Tulimfumusha kukavanga Mwana boss ndekweva ni boss Tetu utarike
boss
Sesho tufitala tuwa bossi Ukweti hapa e
boss
Esap mula na daily boy Bashi patience Small Ikatia city apo Bizo Satini Wanu bola Chichi mani na busy baila Kato keri na babuchi boys Maluda Boko Maka zembe Chitashieni Wadauni Osi mefuse Yoti badista shaka Chikidi Tuwanu Noti na buwanji na buwa Iga tinti Chikanya ntapabu wafia BTK Tunji we mpambe Boski wuya
Abashitina Nox power Na blaze